Ramji, itrafjo, nini madatu sana, ikabidi, nimeanguka ndani, jumini masai, ati nini, kamili, mini masai, kamili, Ramji, nilianza kuoga na time, na nagepeta na time, ebu check your watch na shona, it is my time. Ramji, nimekama pana ma rhyme, amili, utadhani mi basta rhyme, wata gila wase, utadhani basta rhyme, zali kama kangia within me, but na basta rhymes. A millionaire, mini millionaire, wa ma rhymes kadha, utadhani mini on air. Yeah, cause I'm always on air. Na pepea kama Nike, niko na Nikes on air. Yeah, na saipia niko on air. Niko on air, na speech rhymes kali kwa mic on air. Woo! Ram cheesy hapa. Twende kazi. Kamili, mini masai. Kamili. Woo! Woo!